Yeah. Don't stop, just keep on pushing. Keep on pushing. Yeah. Kabla kubonga wote tulilia nga. Kabla kusonga si wote tulitamba. Ndive livo toka chini ndo kupau. Sishangeo kijikwando jinsi ya kukoma. Every day is a new day. Haijalishi kama jano li delay. Leo koma focus macho kwenye pei. Hata kama na kudai na werusa kujidai. Haya maisha kuna kupata kukosa. Bajaji verosa wahutu watosa. Kwenye maisha kuna vitu vya kususa. Kama waki kutosa kuna moyo kuchosha. Wanaume ujombiwa mateso. Lazima upambane ata mama kwa lihasu. So ni akili plus maso. Lazima upambana usiwe kesho kichekesho.
Shamba inaweza nyamuka. Mazao ya kasinda. Kisima inaweza kawuka.
I say keep on pushing.
Kazi unaweza kukosa. Kanili ya kapuja. Unaweza kukwache lelea.
Baby girl don't stop keep pushing. Heshimu sana wanaitwaga masingo madha. Wamefanya ni mengi ya kushangaza. Japo masingo father wapo bado na waza. Cha msingi hakuna kata tamaa. Labda kata mitama wanozusha mabalaa.
That's right.
Ra zipo ila kwanza chapao. Naweza kuchelewa muni usilale na njaa.
Nope.
Haijalishi kwani what is the time. Mungu ni mwema kwetu all over time. Unafahamu kama maisha ni game.
Sure.
Kitofauti cheza usiwe the same. Koma upate kilicho chako. Ambacho sichocheza mbali geuza macho. Fahamu mita elewa kod kila chocho. Endelea fanya yako no kificho. That's right. I say keep on pushing.
Tukakubaliana kwamba maendeleo hayana budi yawe yana uhusiano na maisha ya watu. Hayana budi uyapime yamefanya nini kwa watu. Zile pesa hamkuzipata kwa kunyonya watu. Kwa hiyo lazima iwe ni maisha ya uchumi kweli, maisha ya economics, lakini ni maisha yote kabisa.